Download more music at catchyvibes.com.
Hamba ngeghost themhlophe shanga mehle mamba bonga baphansi ngibuzelini ngekhamba sekukade lento sayiqala many opportunity ngebamba. I had to grow a thick skin at a young age. I still have breath on for my mileage. I'm a product of a cabbage. Sakhumbulizwa sikhashela kumayile. Manje mangifuna ukulala mele ngithathe imayile. Plaza ngitime, angisebenza ngitiming. Now I'm swimming with the sharks, I'm diving. All my hlaphuka ngathi I'm skydiving. Sebethe bebheki ingwe kwangeni ngonyama. Sebethe bebheki ingwe kwangeni ngonyama. Oh, vimbani
nkamanza zongene endlini.
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 I want my shit to be everywhere. Njenge shop ya makula. Lana kusemhlabeni angizanga ngokuhlala nyandlula. If you say you a goat, mina ngumalusi. Indoda engalala ejobhini uyibona ngokuzama. Yeah, I'm the shooter. I'm focused, you get a quality picture. The stars are aligned, lunar. Ngiyazi eziningi umzonkonko zizoluma. Akusiyi finder, finder kwisnooker. Nam seng ready ningangibhuka. And ngizengomsebenzi angizanga ngokugruva. Funa ukubadlisa ngamapipe wehuka. Sebethe bebheki ingwe kwangeni ngonyama. Sebethe bebheki ingwe kwangeni ngonyama. Oh, vimbani
nkamanza zongene endlini.
Oh,
Vimbani
nkamanza zongene endlini.